socodkiyo sifahagan xishoodka usalaysan asluubta geeyan kaaga socodiyo I'm not afraid to die.